Street Blaze.
DJ Street Blaze.
DJ Street Blaze. You're in the mix with the ultimate DJ of all time.
After kuligalize na safisha na kolon nilipoteza kiso siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home after kuligalize na safisha na kolon
kijani siezi rudi bila gala kona booty squeeze ya pa mchini mapinji wako kwa nduti Josephine Hills koko kwenyu kuna fumbi na mwitanga su wati upenda kuitwa Suzy na exile nimepiga na tangu juzi betzita za chujo tatanizi na jacuzzi mbona juvile zi uhos ma sleepover tundaka imeshika kuna komreda kosoba mziki ni achekesho ni posho ntarudi gambling kanko wabling sipendangi ata makadling anasema jindo fanya akuwe bubbly baby girl utawezana na nice something nina kichoki na kikosi sikosi juu ya moshi mina fukuza covid sirudi home jota budango ko off tabia mbaya nilingiza mbocho
ukini cheki hivi nina shida kama so kwa flow huwezi banjo tuvile kume chrome after kuligalize na safisha na kolon nilipoteza kiso siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home legalize na safisha na kolon
acha turudi nyumbani yo mama is my mama hii maisha si ni fani atashikwa na kiwaru dem yako akinitahani namteka na subaru mimi niko na nissan sani ni fani na mabishte wa pamela wamekaa na si tumefurahi sijui mbona wamejam msimu wa july kila chalia na madam acha simu si reply atapigwa na madao mama sponyo kuchachisha ni matao tao brayo acha ilalisha ni mabao bao tuko dunda utadhani yako kwao kwao kufaragiza utashindwa joni hao
ukinicheki hivi nina shida kama so kwa flow huwezi banjo tu vile kume chrome acha kuligalize na safisha na kolon nilipoteza kiso
na dera na vya mebeba kabera na vya na kesa kitera ship namba nane kibera cheza chini chini cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe cheza chini chini cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe it's a Thursday but I'm on a Friday vibe
cheza chini chini tu pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili na nina ganji na niwasha ka pili pili ooh that amedunga mini ooh that cheki hiyo muli mwambesi bongi lukengi na kasi kiswahili na nina miteneza swing na ekatu mbili
anapika githeri na gas anapika chapati na pass anapenda vile mine dance niki puff na pass niko cut na grass
cheza chini chini cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe cheza chini chini cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe it's a Thursday but I'm on a Friday vibe
nimelipwa Tuesday nimesave kidogo pesa ingine nimetumia mokoro pesa kiasi nimenunua stoko ile mebaki ni ya pombe na watoto ambia Sabina ajienjoy leo tuwendi kulewa Sabina joy niko na do ya kukunywa uko uptown, lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday, niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto, bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndo naingia kejani, kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge, lakini sijali, tunenda kunyandua mali safi.
Cheza chini chini, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
When you move your body, make me cut it with a hand. Shakupenda siku yui ata nina. Muka kupa budi, wala sumu china. Akika nita ikatia bima eh. The way you move your body baby kate mina. Shakupenda siku yui ata nina. Muka kupa budi, wala sumu china. Akika nita ikatia bima eh.
Loko, go loko. Oh baby, oh baby. Oh baby.
Hey. Oh baby go gaga again for me. Shamizu kasisi Watatizo sofesa Kiongeza na mina ongeza.
Oh baby go down, now, now, now. 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 Baby go down, baby go down, now, now, now. Baby go down, now, now, now. Baby go down, now, now, now.
DJ Street Blaze.
Binadamu na wagwaya awawili walikuwa wanapendana. Kuzi binadamu na wagwaya awawili walikuwa wanapendana. Kuzi binadamu na wagwaya awawili wili wili. Squeeze ni kubad bad 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 bad. Manze so star Squeeze binadamu na wagwaya walikuwa wanapendana.
DJ Street Blade.
Sisi binadamu na wagwaya awawili walikuwa wanapendana. Sisi binadamu na mungwaya wagwaya. Sisi binadamu na wagwaya.
Get live in the mix with DJ Spin.
Squeezy binadamu na wagwaya awawili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yundo kikulacho. Tokuta beste yako, ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka, peke yangu tu. Kwa kona, na pombe yangu tu. Story, ya mbogi, dunia, bala. Squeeze ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mamwakni. Squeeze ni kubad, bad, 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 bad. So sad. Watu wengine ni mamlaki. Bishop anaishi Karen. Wafuasi wake Kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi posi. Mbono lipe parking posi. Manze awajali juu ya wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mboki dunia.
Baby, gonna come, come, not better. Now we gonna talk. izi mita wauni ita adi wazing na mapengu nita kuzkuz dea mazera baby kona come come na dera nafu kona talk talk wa meza uki wika waida
you're in the mix with the ultimate DJ of all time DJ Spin
Magic anger on the beat.
Knock, knock, who's there, bazenga? Baby, gonna come, come, na dera. Tafu, gonna talk, talk, wa meza. Ukiuliza, why, na lenga. Mbona, siji chochi, mini fadela. Yo, kitaka, uneza, nita Mandela. Na ukidai, tuende dry kwa keja. Kini die, ivo, ivo, napenda.
Napenda msupa mauru, ngopaneza ngoa. Supodunga dera na mahaga pia usonga. Toko kani kitoko na kutoba ikubonga. Teza na yo kitwa kirivasi nikanigia. Teza na yo kitu sezi baya sezi pia. Kikia biya kama tabanja nitebazu. Kuna jani toju sitoje ni wakanzu. Mabedunga dera itabili
kuna wakanzu. Kwa bazenga, baby kuna kam kam na dera. Tafu kuna twak twak wa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbora, siji chochi mini papenda.
Bongo, wanapenda genge, wanaita five. Manze ya madad, na badona waroga, njo time iko tight. Nitakupa mawaidha, niliambiwa na madha tuwa kukana watu. Miuku wana mabeste few, mbona wengi na wachache ndio wa true. By the way, napenda ndengu cast you. You ni sinjeri kwangu wako juu. Siku jana Nairobi by bus. Nilikuja Nairobi by bus. Bas, misiwezi ka niko mbra, nikisaka ichapa Genge ni hewa na pumua. Ukininyima ni sawa na kuniua Sitachoka kuandika. Izi magenge mchunishe kwa maspika. Mina itwa meja na mina penda no. Na mina penda vibe. Nimeshika hadi bongo. Wanapenda genge, wanaita vibe. Manze ya madad, na badona waronga.
Zile na bam bam, polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana chaya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongo kitu wa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction. Dovu ni kuu, chabidi wanijuu, basi weka mkono juu, yes you. Dovu ni kuu, chabidi wanijuu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombacho ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una lap njo.
Maju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini ya pili ni mwende. Minasikia mademu wa kamba, wanapenda make. Kame kari bambam, kana kaka mamaraya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung. So we don't let's go required. If you don't make it, you are my studio part of PhD. To put on a now, killing money, come a CUST. Social media, no social studies. So nowadays, you can talk with the either way, man, game to find your GHC. When I want me some man, there's some pulley ya homology. I tell reproduction, piercing topic, or biology. When I put chemistry, Pamela can just follow me. Villain of Kukuwa, no masana, nyaka buogoji. Send a marafiki, stacking bog in his crew. When I talk and blend the cast in the money soup. This city, your shirati, tabiambovo, ni true. Big up to CRISPR, wash out you and open it cool. OG.
Oh,
God.
I keep a live shirt in
front. Fun entertainment.
Yeah.
Come with Dizzy.
Cool Dizzy.
Stage entertainment.
Kaniform, niko form na mashore. Kama ni weekend, mijibamba tunamboki. Mino dere sufike best na moti. Leo tunapan, tunastang, tukisensi.
Sifonka mili bila tiyo na mapenting. Wawili, wawili, kichinjiyo nfanya testing.
Nikanyamisha kana nuka zenye septic. Unakubatisha zinararuka na kisensi.
Gani poka iko ready kama power. 24-7 miche za kijack bawa. Nikanyau kalidaya kana power. Mindo grandpa buda mindi yo manyanga. Unakata, panda, balance. Wage thomo ndani ya dunda na shada. Nilithani nika super kumbe filter. Siwezi jaribu kutipitono kona jigas. Party after party letter party cup. Mr. Nguri sana zimeenda platinum. Miroga vitamu sana neza nita kandiba. Kani fame sina shame buda sina kaliba. Pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack. Kani rada miusafisha kidasta. Panster kwenye mix mimi ndiyo master. Panster kwenye mix. Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend miujibamba tunamboki. Mindo deresi fike best na moti. Leo tunaband tunastand tukisensi.
Sifon kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanya testing. Mukanyambisha kana nuka zenya septic. Unakubatisha zinararuka na kisensi. Andale andale mami ia ia. Rada ni guaga ni swami na pandisia. Skia ni naki cannabis chomp tunakaskizia. Ia maji ni catalyst konki kuna mabia bia. Keep it low, motin on the minimum. Unaza rupoko mahidi zikuje physical. Ficha wet kibiki jo, vidole ni sticky jo. Jablin wanka blanda jotini ya kongeza libido. Na tipito kitime jatingisha izo. Wetete, pitisha kimbicho kwa dirisha kiumbotete. Rada ni na hesitate, tipa na matemete. Kilundizi trio miyo mavo on the bed.
Kani form niko form na mashuri. Kama ni weekend mjibamba tunamboki. Mindo deresi fike best na moti.
Kwa streets, vijana na wababa wananitaka kwa sheets. Class imepanda squeeze nalipaga fees. Nafanya hawalali wanakosa kusingizi. Freeze, ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey. Kachomaka weekendi tukisha sukuma wiki. Manoti mashilingi kaginimbi na siringi. Noma sana puliza firimbi. Kachumbari haipashwi moto, haitaki joto. Squeeze tunalive it vile tuliona kwa ndoto. Luku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama popo. Haipashwi moto, haitaki joto. Squeeze tunalive it vile tuliona kwa ndoto. Nuku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama basho. Check ime balance. Check aja bounce ime balance. Loni kama nita lose manas. Kata maji mpaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una lose balance. Lose balance. Fanya kama una lose balance. Lose balance. Fanya kama una lose balance. Lose balance, fanya kama una lose balance. Kabisi ya kids niko busy. Box yako mimi kuingia never easy. Roho yangu jaribu kuiba choma mwizi. Chunga glass wanaweza seti vitu zinaweza fanya feel dizzy. Back to the mood, leo nina mpango ya kumarinate a dude. Fanya tabia mbaya mina fanya feel good. Femi fanya somebody sana feel cool. Cool, cool like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Shot check ime balance. Check aja bounce ime balance. Noni kama nita lose mana. Kata maji mpaka lose balance.
Kutoa bukla, tufike home. Hakuna kukitu ni kundakini. Na toto na meza uko mavela. Walai akiota thongla, natoa kitulie. Akidai tubaroda, na pia mia nilipe. Anarombosa, nataka mini mbekwe. Dema kuhumbitha, napiga rundu vifijo. Akocho manyanya, na shuku ni kaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, uta manyuria. Ni kuchote, ukumiku manyuria. Na
kwa mapenzi la huyo mbulana. Sijui nifanye jena nishangaza Tambu switu minakolea. Unaniliwaza Jinsi mamu nabonipea. Na jinsi tamu nabongia. Ni kama keki ya vanilla. Na ni kwa kwambie jinsi najisikia, nikikosa nitalia. Na jinsi tamu inavyoingia, ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia, nikikosa nitalia. Oh baby, tena bana unanifanya wako sifuru futi. Unafuni maliza kwa sauti yako ukinita, yani kama diva Cinderella senyorita. Penzi letu limenona, nani kama wewe unanifanya minakoma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavyoingia, ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia, nikikosa nitalia. Oh baby, tena
kasikatini kuna mabwela kaskataska milipewa na tesa chicheka na bonga kijusi kuna tesa vunjika shingo kukuma imeweza Abdala dala bibi dala tukosherehe mashida inshala waka magenge na rumba za wababa tuzirusha mikono jungoma inabamba
dongi ya nani kodororo wezi place bed langa sim motorolo domotini ya upenda yangu chini lolo juu ya dichuo kukeuzwa soko soko koko jiko mbora shimowera iko koko riko nite jogopewa mwiko lena siko mashirona itwa shiko na kachipo Abdala kaingia tipo
kaskazini kuna makwela
Mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe size nikipi
koriko na zingafu giz giz nikongeso na morada nikomboka na mashada giz giz nikoriko na zingadi giz giz nikoriko na zingafu giz giz nikongeso na morada nikomboka na mashada
shatare atuwezi rienga furda maruche masangwenyi wa bugde nikonditi meoli tukuboswe nikiduitu wana VX ni mabad mind subenje kila mdowi brigenje bro kavi kwa inzagi kanje bro makuela miu kasu kasa lopa ndesa kuwadeka na mdesha mzaga kuwajaza kangito shashken miu pigia ni za DY nichma bufalino na jatimo jamse kuwa pandis na maniple jindre zime rieks tumemokre kanairo tumegova na dikuwako bronga ni wadie na walajo kevin ya marine kuwa boombrush
ijuga watalego wa wazawe giz nikoriko na zingati giz nikoriko na zingafu giz nikongeso na morata nikomoka na mashata nikoriko na zingata.
Osha for closure, man I have a thing for wabosha. I need Bambi, can you bubble Bambi? Messi to Aliyah, can you handle Dambi? Niko na ray of hope, wapi amber rose. Nimkamba, solid I kulamba dose. Sina kamba, kutai na si ezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case me ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na koko.
Confidence, nisha nene zile ma evidence. Tukeza pendana coincident, nyonge zetu feeling kwa agreement. Hello, hi me.
Excuse me, why me?
Sorry, it's you, I mean.
Why do you have to call me? Me
Nime kudamage, unaka my other half. Neza kapo, asi tuteka photograph. Neza kuandikia love kama autograph. Full stop, next paragraph. They call me Mamuluki Kamikaze. My teacher used to call me flabbergasted. Yani, mini mutu bloody fucking.
Listen, you know that Nenda Bugo was bloody fucking.
Ha! Umeni bamba vi deadly. Ukipendu kana deadly. Sia juni fanyi ya bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe.
Shabana na na bana seleta, tunisha kinande baki shabikia na teta. Cheza na randa ya warembo seleta, seleta cheza na iyo tempo. Shukisha bana na na bana seleta, tunisha kinande baki shabikia na teta. Cheza na randa ya warembo seleta, seleta cheza na iyo tempo.
Oya selekta, pandisha iyo debe la fupewe seneta. Msupa nilimpoteza kahada iyo semester. Na sina pesa mani vele mina hemesha. Napiganisha kwa mrenga mini kikereka. Liza ni nani misi ovyo ovyo. Kam kadi bangi mpate madogogyo. Ikibidi mina endea mukopo. Chunga bibi sijoka nilelea mutoto. Nairobi wali nikanya nwache kutumio supa watu maimoji za biringanya. Napori meja wanyama yondo rizon utapata kongozi nmeja malama. Eka irori broka unadai kuroria. Nina mamorio na mangwai kwa unia. Yako ni maoni jo msori sezi umia. Uvangi kondi kwa kwani ugopi gonoria.
Kisha bana nayo nayo bana selekta. Tunisha kinande baki shabiki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta, selekta, cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo nayo bana selekta. Tunisha kinande baki shabiki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta, selekta.
kajipate yalirienga ni mchoche ni mchembetele yalitepwa yeah. Na doba ni kiblizi na nachuka radi nona mandi mjumi ni shambulu na makali shashumbo tola mongo ishato wa uradi msupa chungu tura natupa kama mabati ginamba tarikoveri na chase na konyaki cheza doba legendary kama kosta vida yamba take uwekeza kucheza nanda kiseleka tukichumbo tuchajua ramba tasha
bana na bana selecta chundisha kinande bakisha bikia na teta cheza na rada cheza na rada ya ware.
Problems, God, I mean, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tuko jinais. Put a smile on your face, haya maisha you only live once. Whichever the matter the queso, nashukuru Mungu ana bless-o. Sisikize maneno ya watu takondae, takondae. Juhudi na hasa ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae, takondae. Ama ni wakushikisha shikisha, ni wakulea uelewa. Ni wakuchoma choma, uelewa shikisha. Ama ni wakushikisha shikisha, ni wakulea uelewa. Ni wakuchoma choma, uelewa shikisha.
Have some fun.
Zimerunda na lele wala izimefiat Nika mzo, so, leo nika zo zeze Tanipalta sana beka zo zeze Njoti ndo tool niongeze Kazoze, kazoze, nika mzo, so, leo nika zo zeze Tanipalta sana beka zo zeze Njoti ndo tool niongeze Kazoze, kazoze
Nitumatani, jaba safi nafanya silali Maini, mama tawiza kidigitali Iyano, leo nika zoze na jirani Kwenye luku fisa tumepandisi ya mani Sinyuele lakini utanipata nikichana Kaveve, kanabamba mbaka wasichana Kashike, kazoze, usiku na mchana Alafu nikitema siezi shindo kunani Na kutema ifai Takzini fure hikondo mina furai Tufunje na mugo kamba kuthani na kuchai Macho kukondo waju ya venyezi mewai
Wow. Nikamzo, zo, leo nikazo zeze Tanipalta sana beka zo zeze Njoti ndo tool niongeze Kazoze, kazoze Nikamzo, zo, leo nikazo zeze Tanipalta sana beka zo zeze Njoti ndo tool niongeze Kazoze, kazoze
Nili kika tool faiteweka asili Ongeza mastata, ongeza matawi mbili Na leo guwethi kana shika kwa kinawili Mtu na wake esi kirumba ni wa mimi Zamburo mezi meshika di anatoa shati Yoti zimemonesha ni kutoka tenguati Yoshikisha maini ya kiongeza mabati Kazoze, kazoze, kasonge na wakati Nalipata zape karunde na kimera Chabani ya mandebura sama masela Na shikisha na kashata kibao na mavela Na bifo ni kateme na katajaba na kuela
Mpa ile mbe ya kati Njoti ndo tulu kwenye nango ya kati Iliki kashata makoro kwa shati Zimirunda na lele wala izimefia Nika mflo, mflo, leo nika zoze ze Nipalta sana peka zoze ze
DJ Spare DJ Street Blades
Yoko na takande, mi pia na takande Huku buda rada ni ati si uchanga Yoko na takande, mi pia na takande Huku buda rada ni ati si uchanga Huku buda rada ni ati si uchanga Huku buda rada ni ati si uchanga
si uchanga.
Roga roga sa zingine mijikanga. Ujajikata hapa ka ujajipanga. Na sitagishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingoa nanga. Chrome mwengine wachange zile zandom simu kom. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kauna wesa jukichanga ndo form. Double vodo kauna weza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Zikilipuka tunabonga vitu si. Uwezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshika.
Yoka unataka nge mi pia nataka nge. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoka unataka nge mi pia nataka nge. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Huku rada brother ni panganga upanga banga. Tumeze kanyako blada kwa kubanja taka taka. Sipne changisha kamkonjaka kushika mpinga kwanza. Kaume jona kata waba kanja amu na kanyaga anyway. Team together pay together DTBT on the form. Members of the female gender Kibiriti Chronicles. Fukwe na kikondiko ni nini na ombi do. Onjivo wa easy area mucho makwa korido. Mkurubenzi wa digi his excellency. Chubuzi Mr. Shilingi mapeni penti. Kaniso bia simi tuchangishi eni sushi kisha deli na mamboro na kafu.
Yoko unataka nge mi pia nataka nge. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka nge mi pia nataka nge. Huku buda rada ni ati si uchanga.
Stop, take it higher. Wanna give up, very long, so we bring the fire. Man, a lion, see the king, no retire. Amplifier, just a girl, them be buyer. I get a youth, I sing, we anthem, ka choir. Up, turn on me, a nice down with fire. Only if a vibe, I come to, I'm the choir.
Kenya, tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes, unaanza kucheka. Iyo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha. Utapewa hashtag, hapo Twitter. Utatrend. Customer Kenya, nusema asanti. Nani yeye amelipa, naseme asanti badala ya muzaji eh. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng,
sheng. DJ Street Blade,
yeah.
DJ
Spam. Adi mande ni kazo. Tuesday ni tattoo Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Ati Monday ni kazo. Tuesday ni tattoo Monday. Monday ni kazo. Tuesday ni tattoo Monday. Ati Monday ni kazo. Tuesday ni tattoo Monday. Ati Monday ni kazo. Tuesday ni tattoo Monday. Wednesday
twende tukorido sai ya dimangware kina kemboy wamefika na walales hakuna gravity kwa mungo ni mabale najisikia kuna kakitu kwa wallet mtani litoka hadi kiwa manches siku kutia kibandaski kwa madhe sai katumbo kameja kuna gases juu ya kunyonya jugs sipendangi glasses
nadhani satonda kwa na ganje ni nani atataka makali tayari buda sai niko maji na imagine Mandela niko kazi mini big big boy siyezi gusa toy Missy role model ni avoy Na mbona buda nikileo Ni waribu ganji nikisema yeah. pewa Adi Monday ni kazi Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday nangoja Friday Friday oh la 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 Oh la 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 la
Chiyo mio
Oh la 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 Oh la 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 la
Arif kadhana ma painting magala wana sanif shesha meditating na tambla ya kimratish kuba kurumisha ngoko kama generator kundo kwa kosa kwa najileta leta bona funga long shoka mikela teta kijana kadoko kakwena diseta
juni weekend leo tunambleki atuzi kosa form buda kuna plan B tupitie peti tunyonye rori leo pelo si manyoya kuna pungi ni personality tigadea si matembe Jumangoko wanadai tu wakiembe Lesi kunyu faxe ina uzembe Niko farmers just nasicha gui jembe
Adi Monday ni kazi Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday na ngoja Friday
Samia Kingfisher Lately I'm having a show enough for dinner Sister na dining chipu kiunjiva
Gigi na run hii Gigi Demo office na spendi mafisi Kani mstinji sidai yo ndizi Fishi fisi kunyonga ndio tizi Kame tuko sita Nilichora sita akanipa tisa Na una tells me nataka kupa kichwa Lia 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 tukisoti mbichwa
Rapa kata sharabara na kata Mera papa na kata kukuroga mingata
Sema demu warungai Tulimiti kwa mse wa mayai Alikuwa na jidai Kumbe napenda garungu kama moi Alikuwa amebebe Lakini sura Usiku sako, sako kwa bako Mikono kwa mako, sitambui jasho Rasha wa marasha, flashawa Juni mluya nikamsetia kahawa Akabambika, akagawa Akitoka ndio kauliza unaitwa nani?
Riga shagala gariba Wewe unanipa na sija kwa giza Gurumisha sikia unaikimbiza Hii ni movie na kupa sio teaser Huyu dema kona Na nadai nikape Masiwezi mima Juana na nina
Call kasi baby si baby Mu treat kila day ka weekendi Si funeral bashori saini mona Kwenye jua kali ni na genge kila kona Ala, Mr. Ufala Bila kipara na nga Mimi papa si daga Mbuzi kijana kicha Mini na mboko ticha Penka ni mfine si wa mind basi ficha Baby shark dudu dudu Papa shark minadai gula mudu Hakuna ngori pakeja ni nduru tu Manduru tu siri ni njugu tu
Riga shagala gariba Wa unanipa na sija kwa giza Gurumisha sike unaikimbiza Hii ni movie na kupa sio teaser Huyu dema kona Na nadai nikape Na siwezi mima
ultimate DJ of all time, DJ
Spinner.
Hey, Spinner. Hey, you are gay? Rada. Mlini ya kilo na siyati nyama. Ndonyo bado ni mayuto na kaba. Iziri majina guzu watataja. MG zinjina ndiyo buwaku. Ukilaku mavujina kulaku. Ukikatiwa kumbato na manunya. Ukililinki nitorima inadidipsi. Niko kipri na kambosho ni nanichu. Ingi manzezi tiwe ni tinge. Tukizidingi kotiko ni kupinge. Rampage na kuzidi kuwa dalo. Had kama ona deliver to the people. Na mashangu zinyafi kunyambisha. Ukitam na andarisha mkubwa gishwa. Nina mbegega na tegea nililishe. Magambuki ni lazima ni wafie.
Sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu siudu ni warena. Utalie tukika na shiwa rena. Utalie tukika na shiwa. Sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu siudu ni warena. Utalie tukika na shiwa rena. Utalie tukika na shiwa. Kari yangu siya kaminda kubrak. Sezi kwa isa walo shatam kuje mtu da. Ni menja kufodo mbegze wa menja kufodo jaso. Wana buya kakinuka wana inza giza paks. Digi duanzi rezi kujijaza gas. Na vile kindiye kuna shang ni mestashu. Kidigi vodo buwek tunezeng ni maguashu. Wana furisha magwadu songi wakinyo kuhafu. Utabaki ni kira unakikromu. Kori manyonyo wako mefiti waza kichuomu. Nari yangu meidraman nika ukoso. Mjia kweze zabe na kupata ukiuza bomu. Wana tupi miyaza kivar na wali tubeba ndogo. Tukiwanga charmi utambuwa mirile. Takina micharna kifa nilichambuwa zana beya kiwar. Riambe soko hitha inengi nishuksha. Kumswipe tukimocho kanga bukla. Kabla nijichape lazima kondie kcha. Potmo na meze ya kina ndie cha. Unabanja sana ukinyo kuchuenga. Kimirista mwezibisha na nakuenga. Mtados mbogi zima mtarenga. Mkijaribu kukana shiwarena. Unabanja sana ukinyo kuchuenga. Kimirista mwezibishana na kuenga. Mtados mbogi zima mtarenga. Mkijaribu kukana shiwarena. Sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu zitu ni warena. Utalie tukikana shiwarena. Utalie tukikana shiwarena. Sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu zitu ni warena. Utalie tukikana shiwarena.
Ataka kuna kafimu lalanga kwa depot. Mabisi kuwanlish kusafisha nika detol. Nilibai kwangu saizi siishi kwa rental. Vile na wango wa meno utadani dental. Mindo chizi wa mziki ni ite mental. Jina iko kuta zote zabe adi central. Lukini cross, vuka boda kuja ghetto.
Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top.
Johnny koma nda kueka kwa koma. Na kaza na mziki mashida nike koma. Nilisoma lakini sikuwa chopa. Sa mitari na choras na skizo dikwa chopa. Nilikuwa na wapona kidogo mpigwe kopa. Sa gode kaniona kanipeleka na rada. Sa ini kola ini kama nimepigwa randa. Itabidi meamini ya pe endo good father. Sati weni ganja fomo gope kumtaja. Yeni zaide celeb lakini zikupara. Ato fichi white na para bado na kuona. Turiform, turiform tuwache kuwapona.
Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top.
Bad man, mi ulinki na wagenje. Marezi, ruche pe kuwa doshwe. Vibe genje wanadalo sheng masters. Nikimochong, nikanamsi rivando. Nyagwanda kuwa kien kama pikni. Bakayolo kwa igenge nyafutolo. Awana vibe wame hidra ni machocha. Jinare, mi upiga simbo dolo. Lutu, sikwariyagi mamnicha. Mokinji, weni dungis kwa matunda. Saiko, kila rima kuwa bugda.
Saiko, kila rima kuwa bugda.
Sage entertainment.
Yuse wanatambua mirika wala bilo kwander ni medisna. Disma sezi za nachema tifla. Misi mesti uwezi kani dista. Niko jinama, niko banawa, buku visa. Disma, niko kanawa, el pocha. Kuwaka na shimada na sha. Otmo, ni wadi, badu minza na ga. Nimenda na susha mbana sa. Makidi, zikondakti, ni mapinanga. Niko panaha, exaj, niko pinawa. Ukimukza kizinare, nakunda na sha. Simerie, tata nikewa, amenda susheng. Nikuzie, niko idea, kuka na shima weng. Miunda na shina geng geng, badu mojeng. Ileseka na mochoka, utata ni mini peng. Idani ya siaka ni kuchange gia. Marezi wana bag mind tukia disia. Mavako za giros blood ni kukanyagia. General ni korea na mkuchuka kasia. Riang badada, siko mawadada. Kituba tusibishane na wabaya. Kituba tusibishane na wabaya. Kituba tusibishane na shari. Riang badada, siko mawadada. Kituba tusibishane na wabaya. Kituba tusibishane na wabaya. Kituba tusibishane na wabaya.
Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kula, wote popomos. Wote kula, wote mamonos. Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kula, wote komonos. Wote kula, wote kwa bonus.
Lord kuwa kaza kaki funiko ya gas. Alhamdulillah bora akobash. Awe rat fulani bora ana as. Ama ni ten fulani amepewa sas. Ha. Kila mtu atapata sazi yake. Hope musea kukamu na manzi yake. Kila nyani atete kazi yake. Kinyimwadi chenye west itabi yake. Rat race ni tembape. Sugua safe sadi wake. Wengine patents kamu gabe. Jani na big gens ndo manake.
In the home, just my shika, my kurura, got it in a jump top, seen a jump top, got it in a jump top, seen a jump top, got it in a jump top.
Can't be so on the beat, this shit jinga, jimmy, this shit jimmy.
Zamisha, usilegeze buda bada waitisha. Niku relax, na mapaf paf pass. Na tumejipini na matapaka das. Hakuna kuswipe leo tunalipa cash.
Tuna party tukiserembe tekacho na makwanti. Kagial dema wine kulu kulu jumping. Napenda big body dhumbu to the wobbling. Alumbu tutashimbetika na makali. Get crash na kutora hamba tani. Juka ni shash ni mechize mbete shaza juani. Leku tembe teka diva wangapi. Na tika leka nyumbo toi juni kona daki.
Me not die ku relax. Now my eggs my things design me. Me not die ku genize. Now my boys my shash kitaxi.
Leo to zitoke.
Zitoke.
To zitoke.
Hey, zitoke.
To zitoke.
Zitoke.
Lazima tumochoke. Sato sande to dance at the shoke. Zitoke.
For more information, call 0720-600-659. Or like my Facebook page, DJ Spin.
Nimefika na niko na kusudi. Nimekuja kukubama nkimaliza ndo niru. Di, isikize kwa sababu huna budi. Zimistari za Leon mizitoa tuguru. Ni, kwanza na cheki uko mudi. Pili napenda iyo hudi. Atakawe ni mse wa nduthi. Anka usakate juzembe ni upuzi. Paka jasho linuke ushuzi. Ushuzi, shuzi, shuzi. Squeeze na ringa mko chuzi. Chuzi, chuzi, chuzi. Moto paka unashindwa kuhando. Niko kwenye flow songa kando. Kando, karibia ni nongone jambo. Mista kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, hey, zitoke. Zitoke, zitoke, hey, zitoke, 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 hey, zitoke, 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 hey, zitoke, zitoke. Fire, rende inakwaya, goma inachuna nipeleke Ulaya. Hapo ki tukilegea tunakukaza na pliers. Kutu hadi kucha kuja na kina pliers. Zitoke, mini kuokote. You say my name ni kupeleke popote. Ntakupa chochote. Ata kama ni mbali tutafika huko kote. Jichoche, choche, jichoche, jichoche tu. Hey, zitoke. Hey, toke, zitoke tu. Moto paka unashindwa kuhandle, handle. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongone jambo. Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke, ey, zitoke, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke.
Kwenye wigi Ate chimora gikiti Kakikelo no sheri Chunya kona na weri Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gichwetni Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gilani Unataka nini mama Anagombo na neni Okinyo ledi morita Aderitie kagibeni Ase, ase, ase tetni Nike chinyonga gichwetni Dead me, Nicky Chinyong, I love
Salamu kwa watu wa Kisumu City.